kun radio sagale americati radio sagale america witata gabe gajmatat galgal keessa salama walakka jer gabe gasasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabars saganta afan romo amajer kaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanen saganta genyor dofajir ten dagge fato tagenje jalle tamwakkemolten witata ebla digdema yafur barakum lamaf kuda tor bakkalakop setiopia timmo ebla kuda ja barakum lamaf sagal kesumesan kesanarra ni nemodandi
shiftu mangalana rakana ndara galana somalia giddu kana mulate hallisun hammachu inagarsi sujedu angwan united states matao dwarate tamjurtu anjalne gemadat
ሙምሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ባይለ ማርያም ደሳለኝ አራድዋ ከሰት ዩኒቨርሲቲ ፓን አፍሪካ አድዋ ኢጃረሙፍ ጅሩፍ ጠጋቡራካን ይጅሩ ድረታን ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ አማ መናይዳ ጅራን ዶክተር መረራ ጉዲና አረመነ ሙርቲ ጥያቹን ሳኒ በከሜ ጅራ ለሜኑ ወዱዳ ቦደበልናን ዲኤስና ቆፒሌን ከኘ ቶርበኒ ደበሬ ሳኒ የገታ ጅሩ ስፖርት ኢፍ አሜሪካ ፉመተሸጀቹዳ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛትን ወሊንቱራ አማ በልን ሶዱቲፍ ገረጃለን ይታደብን
Shiftu mangalana radie nyakana handara galana Somalia ratigagge fame gochichi debi e hammachu sa hinagar sisu jechudan angwan United States sanijuru ministry nitisa ka United States James Maras dilbata kalesa Djibouti kesati da wanna gagesa la fajiranitti general umna galana United States Thomas Waldhauser kana jechu qopi miti jedu kana hordofne ilalu qamna jechudan tu tawdu fibsaniru angwan general tichakka jedanitte camaaf bele kutasa na mudate tu shifto nigalana radienya kana doni le daldala kanne nyataaf zeiti fean jaratta lella kagagesan tasise jed ummanni miliona digdama caalan somalia sudan kibba nigeria af yemen keset batile dufan ja kesetti belan umuf kajiran taw saganta nyata dunya beksera shiftoni galanarra halella daqqabsiisan woggoti darban shaniif gadibuu wokin qabbanaunsa niyadatama angoni somalia kibbadi ha hidatto taal shababa fur kannen balado insagetsun namota sadde tamata an fitan jedaman ajje sanijiru jarren arfan baati guran ala darbe mana murti warana sabaydi wajiru duratti adabi duarratti murame ture baydoan moqdishorra lafafageenya kilometre dibalamaf afurta marratti argamtu jarren kun balado insa bara darbe jechun kumalamaf kudaja mana nyata baydo ala makesat waldura duban daqqabsi sanin murtini himata irratti diyate dubbin kun ifatti harra dubbisame jira kun sira ga qabatama qulqullu ta'en wa mirkanaif murtin darbe hojira olun labsamera angawni kutafi jira tonni iddo sanatti argaman gammachu sani ibsa turan jarrenarfan rasasan yero ajjefaman filanno president mamar sadra fransay ke zatigge famajirun kadi mama yada madalawa qaban emmanuel macron safu biyattit kacichani bakattota kamorman marine le pen filanno president mator balla bodagge famuf darbani jiru kunimo fransay ke satti rafama siyasa gudda umuf jirajeru tintaltoni wogga tokko ke satti siyasi fransay ke sa gutumatti jijjira me rajedan macron dilbata kale sagal gala eganji fatani bodatu tawdu fakaybsanit marine le pen degertota sani akaybsanitti ummata fransay bilisomsuf yeron sa amajeru bayin filmatan niduma akagarsisotti macron ibake sa harka digdami sadir qabti sadde sagale kan argata yota lepen harka digdami tokko qabti shan argataniru namni sagale kennuf bay waluma gal harka torbatami sagale yota abban injifachu de sagale yayya bargachu murtesa da jedamera kunis bati camsa dufu gafa torba argamuf jira United States of Korea kaaba giddutti muddammin si deebisee hammaate jira kunis Korean kaaba guyyaa ayyaana biyyatti kabira kabajuuf yeroo jettu kanatti yaalii dhukaasa nukuleeraa yookaan misaayila ardiiwwan qaxxaamuruun darbu dhukaasuuf jirti guyyaa jala bultii waggaa 85ffaa kan waardiyyaan Korea kaabaatti hundeeffame kanatti sochii dhukaasa nukuleeraa akka ta'uufi xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo yaaliin dhukaasaa kun gonkumaa kan hin oolle ta'uusaaf mirkaniin hin jiru jechuun akeekkachiisu gamakani doni warana ka Japan ka dugde Korea tika jela jurtu doni warana Amerika olin shakala warana jalkabde jurti Korean kibbammo shakala humna galana kan Amerika ojin jalkabu farra Washington walin dubatti. Erga Taliban maadde warana Afghanistan ke sahalele guyoti hangato ko boda angoa warana ka United States Russia tulote sento ta hidachi Saudi jedu hinalle gargar sikun akka kennamuf gabasale nu dakqabu tifufani jiru jedu humnoti addunya Afghanistan ke sajranif ajaja iddo sana jiran General America John Nicholson Nicholson akadubbatanitti har Kabul ke sat enna ministerinitti sakan America James Mattis da wanna hilaf samin gagge saturanitti kunis qatarif jabuti erga dawatani bodata usati rashan iddo heddutti dorgo mitar simo qabesa ke sagalu filattetti kajedan Mattis kunis Afghanistan ke satille tau mulata jedan rasha walini lafadanda metti furmata gamadi gama diplomasi barbanna taubanna angaru falla sera addunya lafojjetanit takasmas ababi yuma biyoti lafasarbanitti duradabanna jechudan madaso dugabaso tafif saniro. President United States Donald Trump America of Mexico gidutte dedelafat era dakabu jaru yade diesan demokraton nibra murmin isamudate jira gatini jarsa kanaf olu gafatil mamam olfud ame odefame jedan Trump edede walfalmisi sate kana jaru basi malak abar bachu sukanilalen White House siratun ton gidut yate jira odungenya kanum.
Karagaa jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran dura ta'an Kongiresa Federaal Oromoof ittaana dura ta'an gamtaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun isaaniis beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Dr. Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaafate agaadhaati. Amma ji'a shaniif deemaa jiranii akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29 qaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraacha ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbii nu dhorganii. Baay'ee fokkaneessa dhagaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannu akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo makeessaniif raadiyoo jarmanitti yenne mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii hamma kanaa jennee achii kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwaa deddeebi'aa ture. Amma immoo hadha akkuma asitti mee kana gaa fuullisaas badaadhaa innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii achumarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Dr. Yaaqoobis hin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobeeboo kan jennis hin jira abbaa Reewota Lamiiti. Anaan wajji sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchannee irra.
Mee utuu gara sanatti hin deemin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti.
Qaallittii jiru.
Fuulli isaanii gugurraachee akka jettan kun maaliirraati jettanii yaadduu sin.
Kan hadha nunaasisetu kan amma guyyaa 4 duubaa dhaqee gaafadheen ture naga'umaan jiranii indoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti eegurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbisee fi waliigallee deemne halli hundi gaariidha. Amma hadha jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achii yoo fuularraa ilaalu fuula isaatirraa gugurraachata qabaa akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbe kana keessa si ibsa malee hadha garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee harkisaa wanti kaateenaadhaan akka nama shiftaa akka namattuutu hidhameetitti. Baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo achi ilaalu baay'ee gaddisaadha. Namoota dhaggacharra turan hunda isaatu hin gaddisiisu.
Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalate gaafachuu dandeessu turtanii?
Hin dandeenya garuu sa'aatiin ayyamame daqiiqaa 30 qofa beekte. baye dibboda tanin bodan dandamu abukato tingaru gana masa sadi kase ga ja ta turba folakka kase ga kudani inda fatu matin daqiqa sadde mako fatu ayyama meti gana matire matin dalle fi bizu indandenye ala kana tujiraga
mirgi wabe akay go muf kana ndura ga fatani turtan amasun mali rage
kane taklay firdibet tigafane do watani amma moda sabar kilo tigafachu kopin ranjir salle
arra mormi fula kuda tokota u barresine galchine jirra jettani jirtu malirra tiganis mormi yesitan
tokofa imannan kun imanna siyasa wolqabate wanta fa qomo kristan qabu lamma fahimannan kun raga dakati tila akasera yakka tokati imannan to kodiatu guya jia bara bakketi yakitu tan hale tuje kame kana zarzar gode tinin akka himataman hindadamane ibsamu qaba ko himannan doktori kun guyan qabu jian qabu bai innani hale tuje tanin qabu namonni duman jedani namonni kun makan qabani bakketi duan himbe kamani halan qabu kana fol magalet lamma fa yom mali da murmin kenna himannan kun isera yakka etiopia ka himanna da hinguda akasman illa himannan to kuma fakkenna barakuma la mabda shoror ke sitotini sumale da wor kun sababi kun barakuma la mabda sinfinne kana ke satti ajje famani okin da mo fanji nisan tamadan sanit do ga fa do san doktor mararan yada kenne yanni kenne suni kan yada kol banta inje dani barakuma la mabda himanne kuma la mab torbani manne kuma la mab saddeetini manne kuma la sagal kan himachuuni akkaata gaheraari do yakka etiopia titti sasina sadati gijennu kula kopti kula tokko tupan tokko namni yakka rawwate be kundu himo mirga saatiye tupan lamma famo ke wata kula tokko isa wonjel sina sadati tuni namni yakka hojja kamu beke automatically mun dirta majeda kana fuma yemmet kanalle kafne erga barakuma la mabja doktori wan insane imma sanira dubbate wogga furi kana ta unqabu himannan isakun attaymanna dubati tfudata munqabu da karabiratin tanisa wajji mataman doktor branu naggati babbo jawar muhammadi isan kullachu ala jirani konti isa walitti fidinjiru doktor mararan parti siyasa isanaga ijarate bi etiopia ke sattinne ke sakara nagati parlama ke sature na makatso nagade tsu namasera etiopia kabaju namawlantuma sera tsu saw sababa kanadi usawor biye kana ke sanjire borra sera etiopia kana karabiratin jijjira jedani kafani walitti matamu qabani ke kanatu dinannani sarqiyate kuma kerra kufate biligar de tam kana kana tsana ba murmi kenan sarqat
amma david af belama sinif kenan mo akamitti tumurtan
jiya kana biddami jatti abana langa murmi ni barre fanade fanne kana yada qabunu kenna jettu jiya kana biddami jatti ganama
obbo wandimu ibsa abukato doktor marara guddina ibsa nakenni tanif guddan singala tom sadda
sinille qarrana ala tanif ba ise singala tom dagala toma
amammo gabasa kenya tanu tiqena daggefato ta kenya adwa ke satti university pan african adwa unde sudaf dagambura kamejira kan dagabura sana kan mumiche minister ethiopia haile mariam desalen kanadura wagga waggat ayana kana yadachura kan dabre ojin bua qabuno jetemne jechun sani dagamejira gabasa girma gabru meqale rairge tujubetu dees
ያደነው አድዋ ወጋ ወጋት ከበጁረ ደርቤ ዩኒቨርሲቲ ፓን አፍሪካ ጀደም አካውንዳው ወጎ ተለመድረ በኤክስፋሜ አኩመከናን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዩኒቨርሲቲ ከነ ኢጃሩፍ ከደንዴስሱ ከለስ ዳጋቡራ ካአኒጅራን
ያድዋ ጦርነት ከብረት የተነከረ ኢትዮጵያዊ አንድነትና የማንነት ጽናት የታየበት ትልቅ ክስተት ነበር ገና የጦርነቱ ክተት አዋጅ በታወጀበት ወቅት መላ ኢትዮጵያውያን
ወራኒ አድዋ ተኩማ ኢትዮጵያውማ ዳጋረጀባቱ ፊ ጭምኒ እኝማው ፊ ከንቲ ሙለቴ ቱሬ ለብሲን ዋምቸ ወራነሰና አኩማ ለብሰመን ለምወን ኢትዮጵያ መርቲኑ ካባ አመኪባቲ ባሃ አጋዲያቲ ሰኚ ቢፈጎጋ አደዱማ ዲነግዴፊ አዋሱማ ኡቱሳን እንዳንገሲን ከበጃብ የሳኒፍ አከስመሲ ኡልፊና አላባ ሳኒቲፍ ገባስ ከከውዳን ገማ ሰነት ሶቾ አንጅሩ
ዩኒቨርሲቲን ፓን አፍሪካ እንጅፈኖ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፋ ከጨለቅሱ ኡቱን ታኔ ሴና ስርነብታ ከንጉቱማ አፍሪካ በርሲሱ አከሱመስ ቆረቹ ከነመደንዴሲሱ ተኡሌ ኢብሰኒሩ
በሁሉም ዓለማት የሚገኙ የጥቁር ህዝቦች የጥናትና ምርምር ተቋማት
ኡመን ጉራች ጉቱ አዱኛ ከየሰጅሩ ዋልታሌን ቆረና ዋይ እንጅፈኖ አድዋ ቆረና በላፊ ባይ ቆረና አርገሜ እና ኢፈጎደኒን አባሴና ሰና ከንተይ ኑቲሞ ወጋ ወጋት እንጅፈኖ አርገሜ ያደቹራ ከንደርቤ ሆጂ ከና ጀደሙ ኦጀኔ ጅረጀኔ ኢጀጀቢናን ዱበቹን ደንዴኙ ከነስ ኡንዴዳ ጅጅሩ ዳፍጀቻ አራ ሙለኒ ኢጃርሲሳ ከንጀልቀበሙ ዩኒቨርሲቲን ፓን አፍሪካ አድዋ ቆደ ጉዳ ከንቀቡ ጀደናማና
ፕሬዝዳንቲን ቡልቺን ሰናኖ ትግራይ ኦቦ አባይ ወልዱ ገመሳኒን ዩኒቨርሲቲን ፓን አፍሪካ አድዋ ሴና ጀለተ ስሬሱ አከሱመስ ሃምባ ሴና አፍሪካ ኬሳ ሀተመን ዴቢሲሱ ደንዴሲሳ ጀደመ ኤገማ ጀደን ለጋም ቡራ እና ካአመትስ ሆገኖን ቢዮቴ አፍሪካ አዳዳፍ ኬስሞን አርገመኒሩ ፕሬዝዳንቲ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሰቬኒ ሃላ አመኬ ሰጅሩ ከንጎቱማ ቆፋ ኡቱንታን ኡጉማፍ ቤኩምሰት በርባች ሳጀዳን በነሞን ዩኒቨርሲቲ ከናሞ ተታፊ ዱንፋን ጎኑ ቅንዴስኔ ጅጅራማ ሂከ ቀቡ ፊዱኑ ደንዴስ ሳጀዴን አማና ጀደኒሩ
አሜሮን ገርገረ ከሳ ሳላማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበቴ ጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ረደብሬ ሳአቶኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበቴ ጅራ ደገፈቶ ከኛ ኮፒታኑ ትጨው ከኛ ዱረ ወሌ ደጀኔ ካሴ ከነኒ ሲናፈራ እቲም በኋራ ወልሳ ደጀኔ ካሰይ ወልሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደደገ ፈቶተ ኬኛ ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኮፒ ስፖርቲ ኮፒ አራኬ ሰቲ ዶርጎሚ ኩባሚ ላዱኛ ኦዱ አትሌቲክስ ቲፍ ኦዱ ወን ስፖርት ያደዳ አርካ ቀበሶራን ገረሳተን ሲንደበርስ
ይለ በባሮጦሌ አትሌቶቲ አዱኛ ድርጎሚ ማራቶኒ ለንደን ፍጣታኒ አምታታንቱት ቆጳው ጅራኝንጭ ተራንጋ ከይታ ባሌ ደቂቃ ሸንከሳት ጎሊ ሰዲጋልፈቴ ዋንሴና ክለቢ ላዚዮ ከይሳት አከረጋኒ እንበነቶልጭ ድብሸንጀዳ ሊዮን ሜሲ ተባታን ኩባ ሚላ በከማ አዱኛ ባርሴሎና ኦፍ ሞፌ ተካሌ ወሊኒ ባርሴሎና ጎሊ ድብሸኒ ገልጭ ቱቶን ማትፎት ኦዱ ስፖርቲት ማራቶኒ ለንደን ተካሌ ዲራፍ ዱብራሌን ኬንያ ተቀባጣት ኢትዮጵያ ቲታኒ አትሌቶቲ ቱናመለ ድርጎሚ ታንቱ ቆጳው ጅራ ማራቶኒ ለንደን ማራቶኒ IWF ቆጴስ ከሳቶክ ወር ሚሉም ድሪርፈቹ ኦሪዩ ደበለለ ካሌለ ናምኩም ኩርኚ ሄዱቲ ድርጎሚ ጉጉርዶ ተናፊ ካራ ጉጉርዳ ለንደን ትባፈት ዲራን ዳንኤል ዋንጅሩት ሞቱም ማንጋለ ተቀናኒሳ በቀለ ቲታኒ ዳንኤል ሰከንድ ሰገልቆፋን ጫሌ ቀናኒሳ ሞይ ዳንኤል ዋንጅ
Bekele, and now he can enjoy his moment.
Daniel Drogomi tana saati lamaab daqiqa shanif sekendi shantami jaat moe duruyu Drogomi akana tana ratbe kama namagana diddami afurit na mila meso bammo kananisa bekaleti kananisa namagana soddomi afuriti fi gich kilometri metri kumishani fi kum kurani rat rekorda dunya kaba marathoni Berlin tabar kum lamaaf kurani jale isati deki rekordi hara dikum dabetini moe warra moe in baga gammadani janna atleet fayisa lelisa ammo marathoni London ra kudani lammesota yonni fiiga bir dabru ummati karabbe akkan jecha fars Marathoni London takale nama gama dubartota tin ille Kenyat moe Mary Keitat moe ko moe kofa meti rekordi caccabsiti Marine record athletin UK taduri Paula Redcliffe barkum lamaf shanikes mote chaltetin mote badas kudar gat trunesh dibaba titane lammeso tay
a world record for the women's only marathon Mary Kitani of Kenya
Marin tun namganna soddomi shaniti kilometri afurtami sadi tana saati lam daqiqa 17 sekondi tokkot mot sena ke setti namia akkan saati arig guddo moet ingal injiru qillens dansa ke sdorgome akka dansa moadde ban guddo gamade leje tana mi tane balammeso atleti etiopia trunesh dibabati saati lam af daqiqa 17 sekondi shantami jahat mot trunesh matio bode biaba qanani tagam figechatine Ethiopia fi ufulle addunya rabbe sizani badase du tulatan kessa tokko Ethiopia kessa sade sona sellefech mergati akkan jettetin dubbatiyo durgommi tanirratto waga durgommi duba waga fatan
ani lutti yana dukube eni jetti konte fi dubatta fe tikonna afa ta umale asitti medalia kessa galu konte bae gamadeera ani sakkama fi oto fayar gadde ojjedde saati fi yagari fi gajde tanan yadan tureju ata umale kunis badanti ba e itigamadeera meri danimo bagagamadde toyi danis bagagamadde ninjeda ba e natitolera nafi si amilena ta ajire tanan yada kanitti kubo
atleto ta dunya dorgommi gugurdo akana tanamo atani tanmo inellen tanan amalle dorgommi gugurdo ta taliana magala frenzy tv gama turki istanbul itti koppesu jirani fuf koppesu jiran Kubba Mila Dabar Nyanchi Klabi Taranga Keita Balde Dakika Shanikesat Goli Sadi Galche Wan Sena Klabi Lazio Ta Siri A Keisat Takkar Gani Mbeen Tolche Rekordi Hara Ujjat Keita Balde Gruba Biyi Senegaliti Klabi Nisa Taranga Tat Aliana Tanni Keis Tabatamo Lazio Tabakale Lazio Palmero Walin Tabatirrati Jahaf Laman Mote Lazio Ni Goli Sadi Gruba Senegal kanattu kees buufate Sirio immoli mo itte dabale namidi billen tokko kees buuse Lazio jaaf laman mote golitan shan sadenu yo daqiqa cufayyu jechu dandeenna daqiqa diddami saddeeti kees satti galchane Ruban Senegal ka war Palmero rangoli galchukunini tabata addunya kees satti bekamati yenna diddami afuriti tanfakkati klabintun Lazio Palmero lama walin tabachu saniti jechu gam kanina mo tabatan kubba mila be kaman barcelona leon messi egi klabi tana tabachu jalqabe barcelona egi tabachu jalqabe goli dibishani galfate takale walin klabi la liga ke satina miya gisa goli heddo argatin jiru soddomi tok galchef jika barana qofa jechu messi yoyu klabi barcelona walin tabatutti goli akkan galfachu nisa isafi klabi sale guddo gammachis messi namgan diddam isagale tedalo tan argentina lakos kudan ke iyate klabi barcelona ti dur tabat abajolle sadif akbar kum lamaf kudani jahati mendanisa euro million afurtamat euro dollari yunjalti copy sport taratan mansora halaketi copy sport witat ani wala garana gayambul
kada gaji tar radio sagale america saganta afan romoti america ummatashe jireenya baqattummaa keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa yoo argameyyuu hedduu dadhabaadha yookaan immoo gonkumayyuu hin jiru kanaaf jecha baqattoonni waggoota hedduudhaaf dararamu jireenya akkasii keessaa ba'anii gara biyyoota isaan simatanitti ennaa deemanis rakkoo hedduutu isaan mudata qophiin irraa kanatti fuuleffateetu jubeetu dhiyeessa
biimaal chareetiif Charlottesville, Virginia keessatti kan argamu waalta tajaajila wal'aansa maatii keessatti yeroo yeroo tajaajila wal'aansa kennamaaf. Waggaa tokko dura University of Virginia kan University of Virginia jedhamu keessatti jijjiirraan kalee godhamee fi jira. Kilinikiin kun qaama hospitaala kanaati.
Innaani mooraa baqattootaa keessa turetti tajaajila qulleessuu dhiiga dialysis argachuus haa ta'u kaleen akka na jijjiiramu mala tokko iyyuu waan hin qabaanneef silaa nan du'an ture.
Cheetriin biyya dhaloota isaanii Buutaan keessaa baqatanii mooraa baqataa Neepaal keessa waggoota 20 erga jiraatanii booda kan gara Yuunaayitid Isteets dhufan.
Hacuuccaa fi areetamuu sodaatee biyya isaa dhiisee kan baqate uummata 100,000 fi 10,000 keessa ani tokko.
Lubinaa Abbaas immoo waggoota 6 dura Iraaqii dhufan lafee dugda isaaniitu isaan dhukkuba.
With my disc I come someday I can't walk. Now I can walk.
Sababa lafeen dugda koo na dhukkubuuf yeroo tokko tokko deemuu danda'uun ture. Amma deemus hojii hojjechuus nan danda'a. Hojii laman hojjedha. Manni yaalaa kun waan naa godhe akkasumas Yuunaayitid Isteets keessa innaa jiraan waan nuuf ta'e maraaf ni galateeffannaa jedhan. Cheetriif Abbaas bara 1998 qabee koreen fannoo diimaa magaalaa Shaarlottesviil keessa kan qubsiise baqattoota 3,000 caalan keessaa 2. Hedduun isaanii kilinikii kanatti wal'aansa fayyaa argataniiru. Kilinikii kana hospitaala yuunivarsitichaatti doktora wal'aansa fayyaa maatii kata'an Fern Hoog waggoota 15 dura fannoo diimaaf kutaa eegumsa fayyaa magaalattii waliin ta'uudhaan waaltaa kana banan. Baqattoonni kun as dhufuu isaanii dura tajaajila eegumsa fayyaa gaarii argataniin beekan. Hedduun isaanii rakkoo hedduu waliin dhufu. Rakkoo qaamaaf yaada sammuu qabu. Kanaaf nutis rakkoo isaanii hubachuu qabna. Aadaa isaan keessaa dhufan amantii isaaniif muuxannoo isaan kana dura qaban hubachuufii qabna. Kanaaf kana hundumaa kilinikii tokko keessatti yoo ta'e wayya jedheen yaade. Kun yoo ta'e doktoroonniif narsoonni martinuu tajaajila eegumsa fayyaa baqattootaaf kennuu qaban ilaalchisee hubannoo waliigalaa akka argatan leenjisuu nan danda'a jedhee yaadeenii jedhan. Baqattoonni yeroo jalqabaaf gara mana yaalaa innaa dhaqan namni afaan hiiku isaan waliin dhaqee sa'aatii tokkoof hakiima isaanii waliin dubbatu. Hakiimis haala wayyaawaadhaan isaan gargaara. Yeroo ittaanu innaa dhufan immoo manni yaalaa sun nama afaan hiiku bilbilarraan dhiheessaaf. Egaa dhibee isaanii baranii wal'aansa fayyaa kennuun baqattoota kanaaf tajaajila kennamu keessaa xiqqoodha. Kanneen dhibeen isaanii ulfaataa hin taaneef kunuunsa kennuun salphaa ta'uu mala. Kan akka dhiibbaa dhiigaa rakkoofa fakkaataniif wal'aansi kennamu akkasumas tajaajilli ittisa dhukkubootaa garuu ulfaataadha. Fakkeenyaaf dubartoonni hedduun qorannaa harmaaf kennamu yookaan pap smear ka jedhamu qorannaa gadameessaa qaruma argatanii hin beekan. Kanaaf qorannaalee kana maaliif akka raawwannu maaliif akka isaan barbaachisu ibsuufii qabna. Kanneen wal'aansa argataniif tajaajila barnootaa kennuufiitu nurraa eegamaa jedhan. Kana mara caalaa daran rakkisaa kan ta'ummoo baqattoonni hedduun kan isaan quunnamu kan akka dhiphina sammuu ta'uu ogeessonni ni dubbatu.
You can imagine if someone has been in a country in the midst of war and seen a family.
Mee yaadaa biyya waraanni keessatti geggeessamu keessa jiraataniiru. Miseensonni maatii isaanii isaan duratti innaa ajjeefaman arganiiru. Isaanis ni ajjeefamtu doorsisi jedhu irra geenyaan biyyaa baqatan ta'a. Dararaan irra geera wanti isaan keessa darban isaan shororkeessuu danda'a. Eegumsa wal'aansa fayyaa sirrii ta'een arganne taanaan jireenya wayyaawaa jiraachuu hin danda'anii jedhan. Wal'aansa fayyaa sammuuf qaamaa kennuun rakkisaa ta'us boqonnaa sammuu nuu kennaa jedhu ogeessonni.
Our goal is to have healthy and productive members of our community.
Kaayyoon keenyaa baqattoonni kun miseensota hawaasa keenyaa fayya buleessaaf bu'aa buusan akka ta'an biyyattiin gammaddee nu simatte ka jedhu akkatti dhaga'amu hawaasa waliin akka wal makan jireenya isaaniitti akka gammadan gargaaruudha jedhan. Kan kana dubbatan kilinikii maatii sadarkaa addunyaa Charlottesville, Virginia keessa jiru kan hundeessan Dr. Fern Hoog turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya nuti sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.